natingisha sitingishiki. Nimengangania siti isia zifichiki. Nipenda rona kula tanyama mbichi. Mapenzi anashikaga ngangani. Mapenzi ana nguvu ya hatari. Watu wakuotea mbali. Misha habari, nimesha sima gari. Waloshika mabango mengi ya mitini. Nakutana na madongo ya chini chini. Wanaulizana napagana nini. Unga unga mitambo miniko hewani. Mambo yanaendaga na fani. Funga virago ya job wizani. Bahari ikichafuka inakuja tsunami. Usipoelewa somo watu wanakupiga. Nauliza majibu. Kupata heshima unachimba dipu. Ila ukitaka dharau ni very cheap. Rudisha kile uliko asima. Wezi ukakutanisha milima. Tafuta kitu cha kujipima. Ukishindana na pombe unataka kuzima. Weka ushindani fine, me I don't mind. Nauza sura mtani, people don't buy. And you know what, sema bye bye. Aukai, disco limeingia masai. Achia njia. Achia achia njia. 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 Unashanga mata. Bishara hailipi unakata. Hapana bana, me I don't like that. Sinijaribu kama nguo ya kufa. Na break it down. Macho juu, macho chini chini. Vipi umepoteza disipilini? Kachekesha kama Mr. Bini. Acha kuchimba chimba watu, chimba madini. Uwe uchizi umekuanza lini? Au umefuata mambo ya mjini? Uliwaza nini? Kacha viwanja ukaja kucheza rerini? Achia njia. Achia achia njia. 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 Yeah.